ndikhumbula ndisuka ekhaya ngibhekise kwelase Port Elizabeth eBantu Church of Christ ndiyokubeka umculi endimthanda kakhulu kumculo wokholo eMzansi uNkosazana Gqirha Rebecca Malunga ngelishwa zange ndimfumane intliziyo yam yayilila igazi Nkosi yam kodwa ndandazi ukuthi uThixo ukhona kwaye inyembezi zam aziweli phantsi ndadibana nendodana kaThixo uTshepo kaNzimande owandithatha ngezandla ezishushu ezinothando wandinceda ndacula ndacula kodwa wangena uSathane entliziyweni yam waqala ngokundipha uJohana Thixo wabuya Nkosi yam wandipha izidakamiswa ba ndalahlekelwa kukho konke endinako Nkosi yam kodwa Nkosi yam angazi ukuthi ukhona wena bawo ngeke undilahlele izandla Nkosi yam ngoba sitsho isitsho sasemhlabeni Nkosi yam there is no dustbin for a human being oh Nkosi wena Nkosi yam kuwe uThixo owandizisa emhlabeni ba kuwe uThixo Nkosi yam oyakundithatha ba mandingazali nezinto zomhlaba Nkosi yam oh Baba basamile nabefundisi Nkosi yami ukundithandazela kodwa mna nandihlala ndibhekise kuwe Nkosi yami ndiyazi Nkosi yami ukuthi angeke undilahle xa ndisitsho Nkosi yami nditsho ndibhekise kwintsha yonke yaseMzantsi baba ngoba thina Nkosi yami siyintsha baba siyikamva lomhlaba umhlaba likamva lethu Nkosi yami ngaphandle kwethu baba